Oh, ya California stand as a me. Ya California love you. House of Willa Malanganji. House of Willa Malanganji. Ya California stand as a me. Ya California love you. House of Willa Malanganji. House of Willa Malanganji. Wangla yo tando luna. Akwese wa shatu makamupi. Wangla yo tando luna. Akwese wa shatu makamupi.
Kalanyonini kangithi ngwenze konke izinto ohamba ngosonini noma ubani ngimusika kwenonini angikhuluma efonini umlungisi khala ebhalini mawengani mina ngiyafunga kuyodumiso foni lokhu ikhala koze kusephendula umlungu skrong skrong ikhala yodwa ngishiye nezulu sengiqala ukukhathala uthando lwekulingizisa nobuhlungu love you one mina sengiqala ukukhathala mangibheke ngikwenze konke kodwa sengiqala ukubabasa mawengani ingane seqala ukukhalasa angazi ngitsheleni uhambe ebusuku yadalasa. Ngiyaklina mawashingi hayina mangisazi ulale etshwaleni awubuye ekhaya udakube manzi suyisecurity ungeni nayishift akasalala hayi bo inkomo sikababa ngiyakhalela khala ngiyathulisa mawengano suyangidelela ewu thweleka nzima sengiyaphakela bathi uthanda lonhle siyo yami usuyalasheka iso bathi lixoshwa libhekile ngasifaka nami ngibona kodwa buhle ngangilingekile yeyi ngoba phela ngangingadakiwe ngashadi nkiya ngiyintombi yebandla ngangad